so gugo 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 mukwano nagukulize ekisera kyangu bwe kituuka mukama gwisawo lero lunakulo mukwano sanyuka webaze mukama kubanga byankoledde tebirojjeka cyeyagereka mukama tekiyinza kukyuka cyeyategeka mukama kituukirira cyeyagereka mukama tekiyinza kukyuka cyeyategeka mukama kituukirira Seko mukama mwesigwa uli kisubizo kirina kutukirira mukwano katondo yotalimba kituva tumwesiga cyeyagereka mukama tekiyinza kukyuka cyeyategeka mukama kitukirira cyeyagereka mukama cyeyinza kukyuka cyeyategeka mukama kitukirira Ochifune mchisena chacho Lelo mgalo mkunu Lelo lwasanyo Tumagalize mirembe Ela nobu wanguzi Cheya gere kamu kama Teche inza kuchuka Cheya tege kamu kama Chitu kilira Cheya gere kamu kama Cheyinza kuchuka cheyategeka mukama kitukirira
lelo
lelo mgalo mkulu lelo lelo
lwasanyo
tuwagalize mirembe
mwano lelo
lelo mgalo mkulu lelo
lwasanyo
tuwagalize mirembe
mwano
lelo
Mwangalize mirembe
mgalo mkulu Lelo
lelo lwasanyo
Tuwagalize
mirembe mwano
Lelo
lelo lwasanyo
Tuwagalize
mirembe mwano
Lelo lelo
lwasanyo
Tuwagalize
mirembe mwano
Lelo lelo lwasanyo
Tuwagalize mirembe mwano
Oh,